Natte, Yenza Dalin Davide, Miranda Ting now, Sidin Davide, Natte Natte, Yenza Dalin Davide, Wisi Mafia, him no fear. Yo, when a cooler bango dandiso kunimba, or when a mania to dandiso kwenda, Salin Davude wange malagenda, Erana Quatamakubo gang, Nenda Kuba, Sicha Kabira Matagaise, Sicha Kuekulam to ye Kweze. Chano nyamuntu agenze sesi bakuwante yo stage najibuse bwengenda sita masu binji binize boyizo kulowoza ngabo ogenze ngenda kweta echo ndabo olose kuno kutobwendiko omanya baninze bano bali mbaba sidia wobera wakuwana kuita dia wotalya tatandika kukugeya mu mikwano gye nga wotawomeza pia omuliro kuboche bona bawala batufero mukwano guboche omuliro guboche naba bawala batunyako obunyazi guboche omuliro guboche bona bawala batusibe mbuto guboche omuliro guboche naba bakambo kutwakala batuyamba guboche mwe mutuletera kuyige mize mwe mutuletera nokunywe njaye mwe mutuletera okwechawa mwe mutuletera nofuka bayaye kuba noyagala omuntu nomuwa obudde buli kyakusabye no kimuwa mu budde bekikubuze nakugamba toyagadde naye era n'okuma kubanga obeera omumatidde bamusobya neweetonda bakusobya teyeetonda bw'otalya omubiri n'atunda bumugambako ne muyomba omuliro guboche bonna bawala batufera omukwano guboche omuliro guboche naba bawala batunyako obunyazi guboche omuliro guboche bonna bawala batusibe embuto guboche omuliro guboche naba bakambo kutwakala batuyamba guboche yo katiba amacha mulavu we batija fwe bakabeja love tujifuja kuba kyetumanya omutuufu talijja baliwo dda mbiseera byabajajja abakati bagala kimu majja n'aba muto nga tolina kugamba tojja era kumekereza genze n'olijajja kyola mubakumi mitima nafuuka meja sikyanoonya laafu kati noonya majja tondaba wizi mafiya bwengejja anti mu y'omukwano nafuuka soja tebakyamenya mutima kati nze mbojja omuliro guboche bonna bawala batufera omukwano guboche omuliro guboche naba bawala batunyako obunyazi guboche omuliro guboche bonna bawala batusibe embuto guboche omuliro guboche naba bakambo kutwakala batuyamba guboche yo this must be data beat million dollars entertainment I'm no fear.